Run Records.
We're here with Enzo on the beat.
Gonna call him when I was Simbi. When I was Simbi. When I was Simbi. When I was Simbi. Hey, when I was Simbi. In him when I was Simbi. Go call him when I was Simbi. When I was Simbi.
Where's him the Uyan drama? Where's him Sabuzimana? Who was a madala? Could you free Iganitala? I was the one who knocked blower. And was in the Ziwa. Did I owe him a damn with the push? But it was in the fake. Sina runde funa ndili push, bali kuseli mfeke.
Mwana wa Simbi wataka tifiti, wabwela ni mahiti. Oimba wapanga kwiti, waya kopanda shibiliti. Kanali mpikisa zima iza uchembele, ziko la tulikale la tendele. Patience ya imbe ni mbenjele, msalizele mga madusa kwekwele. LC Ray kalenga ribiti, mkaleta alamu ma streeti.
Kana kala mwana wa Simbi, mwana wa Simbi. Mwana wa Simbi, mwana wa Simbi. Hey, mwana wa Simbi, hine mwana wa Simbi. Kukala mwana wa Simbi, mwana wa Simbi.
Music mwipisha ngari mpila, oimba na wazibindula. Alogolo nao wazirenga hawadi, hawadi. Hoe, hayina jibade, hayina mbejele, hayina nkasa, jiwa kumbukile. Kana kala mwana wa Simbi. Femu yanga sigwezi ndufuli la kasi. Femu yanga sigwezi nduchubuli la fasi. Femu yanga siga na kala ya makasi. Femu yanga kana machila ni mafazi. Kana waziwisa we imba uga hira sigwi nugu. Panga sema kama mwana wa Simbi. Wezi ali wabalo. Siwezi mduli bilisa soko la bo. Mwana wa Simbi opanda sema kama.
Kana kala mwana wa Simbi. Mwana wa Simbi. Mwana wa Simbi. Mwana wa Simbi. Hey, mwana wa Simbi. Hine mwana wa Simbi. Kukala mwana wa Simbi. Mwana wa Simbi. Kana kala mwana wa Simbi. Mwana wa Simbi. Mwana wa Simbi. Mwana wa Simbi. Hey, mwana wa Simbi. Hine mwana wa Simbi. Kukala mwana wa Simbi. Mwana wa Simbi.
Maula kubangisa ishiyo yabo. Uzomba kubangisa ishiyo yabo. Agaidi na wazi vipila bo.
Ndugu zani kama kai. Kana kala mwana wa Simbi ni. Nakabanga zizi. Umantima suvala sasa mwe.